Yangiphazamisa sadila nenkinga unless unenkinga sozakudinga ngikhatha nepressure angizani nepressure angizani nepressure kodwa unambeza relaxa 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 kade ngashilo usedubane ngishubile into nasengiye ngedubane esikhulile Caso de pescara spalisa, cacile kahle kahle ukuthi sipheli. Phela manje sesahlanganisa, lova bakho bayadabukisa. Ispeding isibiza ngespeed. Chela kho ibiza ngefeed. Asa ranke ngishayela iplate. Lova bami bathandela iskeed. Sanala ngikhumula iphenda. Mata wethaya ngadate. Kana khathela ba. Relax. Relax. Yangiphazamisa sadila nenkinga unless unenkinga sozakudinga ngikhatha nepressure angizani nepressure angizani nepressure kodwa unambeza Yangiphazamisa sadila nenkinga unless unenkinga sozakudinga ngikhatha nepressure angizani nepressure angizani nepressure kodwa unambeza relaxa relaxa